positive from pickwap.com.
Father, we say thank you. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. We give your glory to over Shama. makamwe wampela ni mwe imwe awende tila musumbulwe mweba pelo mwe obubafwa yawe tata ni mwe mweba pelo mafupa ya umamweo mweba fumisha bana ba Israeli mulia mubusha tata imwe musumbulwe nale sulilwe pelo tata Chambaso na basuli le baisanga munganda yandi
na iwe mayo we uleli shanyo we pose subilo esai pwali kapwisha wa mafyo le pitamo kusafye mayo